yamde joy jabbore kamintaji chapande tati kibaruji modon do dande studio kalangu min Omar Hamma janganta wondi do masina jodo gondi Isala Wali nani ko e macci Rafike Joran ndenagu tawade do enda der leddi mede Niger dum woni sababu noddugol hokkobe habaruji ko fedde jinganore hakkeji bibbe leddi wadi hande subako e wurtinde derol nonne mawdo biro jodani guru ayom ini to ender leddi meden Niger holli nanganol mudun yaade to rewbe cukala ndoydo ender leddi meden Niger der lawol batu dubu ujinaji didi e nogayi batu mudun ko golleji balde sappo e jeegon nimbe darani be do durwi digol toraji hakkeji worbe e rewbe ko watte der batu nyalande itanande durwi digol e golleji torreji rewbe yewtere meɗen pindino hande yatana haalo a do hollube tiɗal ñiraku sali wadde kural koysinta tun e ñaw coronavirus Salum Mariama docteur no famminan ɗon ko sababu muɗum yerno kalirno e nder koɓe kibaruji meɗen ko watto nimɓe tatoɓe pelle jinganoɓe hakkeji ɓiɓɓe leydi ton doso paddanoɓe to comme séria gallure on jofama hannden subana o yeruno bandimin tawaɗo ton on famminiri e miccintidde duni ɓe nimɓe tato nangaɓe alal bittingal ngal non mburtini talkur e wiide jamra e garki orɗe sogeji leyɗe yasin to enda nder région doso MPCR no fedde no jinganore hakkeji ɓiɓɓe leydi hande subana ono noddi hokkoɓe habaruji gam batte halde dow filla Rafike Joran ndenagu tawaɗo o to nohum Mamadou Arzika ndenagu leydi ndini e nimɓe hana yowede dow ɓi sogeji kawjiɗi filla ndenagu ɗin tam no e ɓiɓɓe wuro e gollididde e sogeji kawjiɗi filla ndenagu ɗin ganna fakka nimɓe fo mamman ada yewtidi e makko o famminiri hanoni
de eɗen andi ko goɗɗo ƴuwoyta nokkugo wara wallira en tilayno ummoɗen daranoɗen ko e meɗen deken tammude meɗen dow sogeji leydi meɗen tugoɗen du dow sigila moƴƴina laabi denal yimɓe e are mumen ɗi gomnati leydi meɗen joɗɗinta ɗum du saabi komiɗen mbi'a min jokkaki gaɗa wi'oɓe gomnati leydi meɗen e sogeji mum mbawa renude yimɓe yimɓe kan en kaani daranade ko e mumen dena ci'e mumen he are mumen miilade irni he bandum du farrititde no min cembin ɗinta yimɓe leydi jokko gaɗa majji amma komin mbawi waɗude kan woni sembinɗinde yimɓe leydi fuu ɓe paama ko leydi di enden en fuu kawtidi en fuu du kaani hawrude sembeji meɗen ngam renude di tokkiren du fodde no laaɓi laamu leydi bi'iri de en keeɓi habarugon sey kalanen dawroɓe ɓe enden
de kaf Niger fedde dow fi laamu kanƴum e ndenagu hannden subaka ono maɓɓiti batu ekkintino ekkintinoɓe dow laamo ragal e ndenagu caka balɗe ɗiɗi ko ekkintinol ngol waɗoyte hokkoɓe habaruji nimɓe pelle jinganoɓe hakkeji ɓiɓɓe leydi yaade hooreɓe sogeji kawjiɗi filla ndenagu no ekkintinoyte dow filla laamo ragal kanƴum e ndenagu Louis Pasteur mawɗo de kaf Niger nani ko witernan Fuday Ahmed Domadjo
de kaf no waɗa ñañugol dow fi moƴƴitingol ardangal ndenaku de lawol gol waɗi min miiji kono wooɗi hooreɓe kawjiɓe fi ndenaku kawre ɓeydane andal gan dabariji lobbi keɓo dartinoji ardangal ndenaku ɗum saabi komin ciriyi ɓeydol andal ngal dow balla RSS laabi kesino ɗi jaman gaddoji balla dow fi ardangal lobbal dow fi ndenaku min kawriɓe ngam singude komiti tawrane e himɓe wonduɓe andal bawuɓe kaala haalaji lobbi gaddoji ɓantari
nogay e nayi novembre duuɓi ujunayyi ɗiɗi e nogayi nogay e nayi novembre duuɓi ujunayyi ɗiɗi e nogayi e goho hitande mum ni e mayde Mahamadou Tandja hoorejo leydi meɗen Niger laatinoɗo hoorejo illunder zaman laamu joyaɓo mayruɗo du e duuɓi capanɗe jeetati e ɗiɗi ndu sogeru mawdu du no tawa nder fedde sogeji jippinode laamu hoorejo leydi Niger arano biyeteɗo joori amano illunder hitande ujunere keme jeenayyi e capanɗe jeɗɗi e nayyi ambiyen du Mahamadou Tandja o laamu makko jippina kenani sappo e jeetati lewru février duuɓi ujunayyi ɗiɗi e nogayi nder wakkati o tawano laamiɗo laamu zaman jeegaɓo nani bi en der balde sappo e jeegom barkinde golleji nimbe darani be durwi diggol torraji hakkeji ko hakkunde warbe e warbe do der Niger madame Catherine Iglahar dum woni mawdo biro jodani gurwayom ini e jonde do en der leddi meden Niger kenga woni ko sigili hiro mango do der nyame dum du gam hollude nanganol mabbe yaade to rewbe cukalo do do der leddi meden Niger rakia arami yewtidi amako
c'est pour marquer les
gam barkinde nyalaade sappo e jeego o ko himbe daranibe do fi durwi didde torraji chaka worbe rewbe min kokkan rewbe leddi Niger sembe fudo jingango rewbe gam hokku gobe lawol hano jon ono hokkobe habaruji e rewbe ardibe ONG ji gam haldude e himbe ballobe no watta ko be keba balla gasuka do fi sigilaji de gatti yeso min teddina kiro rewbe gibe torraji chaka worbe rewbe ngam famango nafaka durwi didde e fio minen nangana kirol rewbe leydi Niger gam hokkube sembe do gollal gal min kawtata wadi ko hida kan woni kambe e ko e mabbe be keba sembe ko gollata hitane hikkadi min gadi hiro go e hawrin deji kewdi der barke nyalaade ko himbe daranibe
nobe nimbe chapande njenya tawdabe laru be wuroji sappo e joinder komini tagazar dargol kebube mballa ko hatto milioji chapande tati sefa yade to fedde mballobe indi tirande ONG adara dum do koro majjum woni durwi didde e pide bara yade e kintinal balde nayi gol be ngadante puddado illu sappo e jeego novembre warde nogay mudun ton belle yara be gadanta kena ekintino do fila lumako nu garba farka goto tawado der ONG adara nani ko Saidi Abdou Winditan
karali banteken gono
tawrabe laru e sarobe cukabe ladube ben kan en min cubi tattatu der sirifu min gaddi miden gadana dum en ekintinoje hano de en dari ni sirifu himbe jeegom min gaddi ekintinoje de balde nay gatta min gadi adi waddande himbe be endam balle cede debe gadira lumaku be kejora be acce garbi noyde do laabi der proxy finance to min jata min deso cede den umido der mabbe fu sey yaha jabo gollida cede de du hana nyamane no pelle pelle min gadi lardube ben fedde fu de himbe mum adi lebbi jeegom gollido te cede de endan ada riba on den wartira ko aduno dum wobbe kokke ka endu jaha gollido wadan ni ko watta milioniji chapande tati de min gadi ania waddande himbe be endan ballay yara ci e sappo e go dargol ci enay
yaranda dargol kwartaji
agadez kan woni région didabo nder leydi meden Niger to nyaw coronavirus buri nangude ni be caggal nyame yeruno ministere hawjinde cellal bibbe leydi wadirno taykaka mudun hollude to ardido sarus kawjude cellal bibbe leydi mo region on o wi wondube e ngu nyaw ko yara loctoror fu no salibe wadde kural ko sintanimbe coronavirus dunam docteur Irobawa nani ko Musa Maman ilu agadez
Depuis
illa hitane dubi ujunaji didi e laso warde handen region agadez ni dermu himbe ujunere e laso etato e sappo e dido ka en goni limtabe nangube nyaw coronavirus derma du himbe japande tato e jetato kan en mayi undu sabi ko miden gatta dane himbe gara tufe kure de kisina dum e nyaw coronavirus gu era mum gande en dari ni handen tudal nyawirbe nyawgu endan be dum satti mum en fu himbe no e tufa kanu kure de enda arande ni miden gatta dane yade e loctorobe region agadez fu den didabel mum himbe region ondu ko watta neddo mabbe fu tittinkino wara tufe kure de kisina dum nyaw coronavirus gu era min gada dum fa hande yilaru wadanoide himbe kure de enda
parce que placé aller vers cette population
commune Masarnawana tawander département mo Birnin ko ni tande hikande wadobe deme albacce kawri e chadale rafindi am ko tawander leydi ko watta golle deme mabbe Musa nu ardido fedde hawjinde filla gollobe gollal albacce holli ko Allah e rafindi am kebaado hitande hikka onom ko Rafi Tobo Dungogo Asuman Musa Arzika yewtidi amako
aiki wana sai a hankali
dan hika gollal amin gal sai ni munyal diyan to tobala ni wadanno ko diyan hebe bulli di jida di her pep to hika yi diyan to bay na han en wodiri en sabi diyan wala ni diyan wala du golle watta to dubi di fuda ko sagiti dun en dan diyan dan wala na heja ko jokka non min wona min jogori min golle de ko hika dun kai fe seeda woni wala no enda neddo mo jida do gollo on fodde ko golla nada dun sai pecca dun ko ja feccer famar de kinda da golle sai nanu fo hetta diyan ko hedda ni ma gomnati ka ko min jidi e mun ni woni wada forage sene forage di wadama nokku nokku to fuuno wadan golle de wada sabu on joyo don bay kawro nokku worre kinno don odo golle tabe hakkilo ummi fo nay har filen di handan en
sama woni tashi hankali ne ruwa ba
leydi meden Niger hebi tamal darja ko kireri to fijo pirtol bali buro ndiro leede duniyaru ko wite badminton gaddo to enda Uganda le jeddire witinde de Abdullahi Hassan horejo fedde leydi Niger hawjinde fijoji pirtol bali inditirado badminton wi yadu yeso kebado nde woni lawal aranal e jaki leydi Niger salamat kadir yewtide makko.
Le Niger a présenté 4
athlètes. Le Niger ya renani nayon wonben filo e fi on enda. Der mabbe ko na sukete bo goto hebowi tamal darja ko kireri. To ko han pam non Niger jo fu woni gomu e yaade le fijo badminton go enda duniyaru. Fottawidu ko e lede mawde boyde majjum kan wonno ende en Russie en Canada en yarde France. Fatih Hamidou hebanani tamal darja gal kireri. Chagal leydi ende hebi arande Côte d'Ivoire on de berde. Nene minen kamin beltino e do majjum kasenda do en ji jangal andi alno endang weltama san
ya vraiment apporter ses fruits.
Sai ngarte e yewtere meden pindino illa fuddode ne tuugal kural ko hisinta nimbe nyaw coronavirus fuddado do enen der leydi meden Niger nimbe hewbe no don kolla tiidal ko e salade wadde gal tuugal dun do ko sabin bini dun woni Allah e halaji pempeneji gonaadi no haale misali wiide neddo fu celludo wala ko kurangal tufagal modon nafatta dum bandi min Usman Mamadou ye yewtidide e docteur Salum Mariama mawdo loktorobe tawande loktorore commune koabo mo nyamey nani ko wi
do leydi Niger gadol tugal ko hisinte hembe coronavirus endang jahangal tatabal fuddama der kero leydi ndi fu do meccintingol ni tugal ko hisinte coronavirus fudda kana wadde der leydi ndi lewru masdubi nadi e noga e go'o do mballaga segila mitedo Covax kanna woni le kibari nante no yilo yilo holli wiide ke bibbe leydi Niger ko duudi fu wala no yarrode do fi na wala ka e hore mudum gam majju wadi ko be miladu neddo sen yanno yetti Allah hana wadnede tugangal endan docteur Salum Mariama horejo docteur mawne ne nyame goabo o wi dun do wana gonga non o ma hala do dum woni nafaka ko tufogal wadonto bi adama fu
le fait de se vacciner
tufogal gal gan himbe pama nafaka maggal rena tana neddo hana sayde nyawi tan celludo no handi tufe gan hisa nyawgun joni en kalan do nyaw coronavirus gan handen deni ewama minen der dubi dida ko nyaw coronavirus wangi nyaw no rabo sanne bani wakati jugon hala majumun wangai yidun wawi rabi denne neddo no handi tufo gandeni Allah wadi iyam jomun no hoyi nyawgun no wawi nangude jomun law
qu'on soit exposé
docteur Salum Mariamani o holli wiide du no wajibi do ko yawi bibe leydi Niger hewbe heba tufe ko sitadun coronavirus o enda gan kanyun tan wahi sunne neddo na wala ka enda torra mawdo woddu kono dum buitan mayu har nyangu
l'importance de la vaccination
c'est nafaka tufugal gal hando ba nyawgu nangi neddo ta tampin jomu nade ni nyawgu nangi neddo ta neddo fadde lokotorore nata dun waru jomu jonni min galana der garti tagol ta tabol ko nyaw coronavirus der habaruugi dimin kebi taikaki gadaki himbe be nyawgu wonno nanga himbe non be gadai tufugal hisa nyaw coronavirus denne de ewama balli mabbe gala kulle de renata neddo e nyawuji.
Ce sont ces cas qu'on constate actuellement.
Do leydi Niger no wadani ko watta himbe ujunaji kemenjoyon kan tan woni ko heba tufa fa gasi der leydi ndi ko hisinto nyaw coronavirus go en yerno gomnati halir e le nyalal jabbide enda tawama ne bibbe leydi Niger ngonanani ko watto milioji nogay.
No wantede bandi min Usman Mamadou kan woni ko yewtidi e docteur Salum Mariama do wonto kibaruji med e fulfulde tili kirtan to jamhirti.